kurid markii maamulka degmada Bardaale iyo hasaarana mar la kuruujay intii la gado raashin cabitaan iyo daawo waqti sheedhiyana oo haliska caafimaadka bulshada waana la dareero doonana xarumaha laga gado badeecadaha iyo oo ku jawaabayaan go'aankaas hore iyo hasaarana ayaa gudoomiyaha degmada Bardaale xarunta degmada ka bandhigay raashin dhiye oo la ka aruriyay ganacsiga magaalada gudoomiyaha degmada Bardaale oo shirjiray qowmada degmada iyo marka hore faahfaahin ku bii waliyaba iyo bandhigeen usoona sheegintii qofkii u soo ogado raashin dhiye la ka arag la ka gana haddoona 6 bilood oo xarig ah iyo ganax beesa walina uu soo markalanka baaqi ganacsatada inuu awaamirtan hoggaansamana
wali dhawaan tuma dareeray barnaamij oo raashinka iyo daawada iyo cabitaanka dhii ee guddiga xogaha dawladda hoose iyo tiimka xogaha dawladda hoose la jari iyo guddiga fayadhowrka isla jaraana wali soo gaayna in baaran raashinka ribashal duume oo dhii iyo daawada asaasato iyo dhii cabitaanka oo dhii marka guud ahaan wali la haqabaday intaas tirsan arag haytaa oo raashin dhii ah cabitaan daawo iyo wal malaayan yar walaati meel ku jira wal alla walaay dhii oo dhaqaare dadka shacabka la ku gadaay oo yaa amaruna ka dhiibni guddiga fayadhowrka oo waantumo shaqadaas kama qonaay walinka baaqanaya shacabka reer Bardaale iyo baqaaradii ganacsatada guud ahaanba walinka baaqanaya oo ku digtoonadaan hata mal ganaaxna walaal ilaah u qaadaa laakiin wali mutaysadaan ganaax wali la faday wal kasti oo hagaada iyo dheejo ka xisaabtama wali aragaanay hata cabitaan oo sacaan koosta caana la raw dhowrka sacadooda oo iyoona aan wadaas haato wala reer Bardaale ku galay marka ganacsiga degmada Bardaale wali iska dhalaayta wal islaamnimadu ku baxsan walaysan walaahaytan wal qaldum walaysan ganacsadahaytan wal jaram hoob ahaan bakhaarasiin ka jaraan haagna gadaaytan lan alla lan kila ka araga gudid wala amarka seen iyo tilaabo ku qaado waan laahir aan talaa saligana fidi marka wali fadaana walaan muddo dheer dareere isku digtoonaan wala hoola jo halaalaha gadaahay laakiin ma ataa in wal dheejo waqtina ka eeg waqtina dheewna intaas ku faa'iideeyo la fadaa wali amarsiin ka seen iyo bakhaareed lan suub sida birti kasbada hayti oo hayti ilka baare raashinka ganacsata wali ku digaana marka raashinka dhii cabitaan haaday raashin haaday daawo haatay wal kasta oo dheed u badhi lan kala ka araga tilaabo lagu qaada waxaar kan wal ku jira waan 6 bilood xarag ee lan ki ku digtoorada waa geeka ku bacda wala shalay la gaad wala baro ku bacda lan kala ka araga wala gas wala fadaan iyo gudi tilaabo qaada saliga lishaana 6 bilood xarag ee lan ki raashin dhii mallaa illa iyo bris iyo weyn lan kala ka araga waxaarshi mis bibtis mis farmashis wala fadaan inuu soo xargaas mutayso doono waan hub ilaahay ra shaqadan dareerasa mudib ila dareerasa wala fadaan wala la gadow in wala la isku gadow la ogaa wala gadaasna isku ogaa wala muslimka dadka reer baadi ay ku gadaasna in ogaa cudurada an ku badan wala sheenahayte wala un dhii cabitaan ku dhii dadka baadi ku koon iyo oomayn frinjeere cabitaan dhii ku waraabayaan lan kala bilood baa biga ku fuure marka caafimaad darrada Bardaale wali ogaanay in wala la gadaa oo la ka ganacsado qayb ku ay marka wala fadaan degniintaana wali ka eedinta shacabka ganacsatada ee degmada Bardaale ka eedin khaasatan ganacsatada ka eedinta wali fadaan la ka mar dambe la ka araga wali ganax lacagadeed iyo 6 bilood hadag weeyda ma sidoo
maamulka degmada Bardaale gobolka Baayo hore awaamir aan ku saarin intii maqaayadaha iyo goobo ganacsiga lan ka gado korna badeecada dhiyan ah si lan ka horseeda halista caafimaad dareenka ku kooyi korta bulshada.